abolugala mukama yebazibwe, nebaza mukama kulwa kaseera kano, mwebaza kulwa ebintusizzaako engalo. Tukyeyongerayo mu maaso n'okusaba nga twegayirira Katonda ajje omwoyo w'okutya atujje munda muffe ebyandituutiisizza, ebibadde bitutiisa, ebibadde bitumalamu amaanyi, kuba kyo ekyokulwanyisa kyaffe. Era nga bwayogeranga agamba nti tekyakuwanyisa ekiweesebwa eri obulamu bw'ekinaalaba omukisa. Njagala tukabire Katonda tumugee mukama, gwe yayogera nti teri byakuwanyisa biweesebwa gye tuli ebinaalaba omukisa, teri kigenda tutuukako. Omwoyo w'okutya aveewo mu linnya erya Yesu. Katonda yekka yasobola okutuyisaawo, yasobola otuwanguza awo abaana b'abantu tebasobola, abaana b'abantu balemererwa, n'abasawo balemererwa, naye Katonda yekka yasobola otuwanguza mu linnya erya Yesu. Kale owooluganda yina ali eyampuliriza, nsaba ogere mu maaso n'okusaba akawungeezi ak'olwaleero. Tukabirire Katonda akawungeezi ak'olwaleero, tumugaye mukama taata tuyambe. Taata jjawo okutya ndamuffe, taata twala okutya mu linnya erya Yesu. Tumenyemenye okutya, tukusigukulula okutya, tukuve mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. makarabrozilyandelikatalabrozilyandeliba siterebrokayandeliba makarabroza rimandarabababababa rikrosanda yalabrozilimande rekrosata yandelebrozikaya rimamamanderebozekayandeliba mu linnya erya Yesu. Ayi kabaka, kabaka taata nanyini ggulu n'ensi, twejjirako ddala omwoyo w'okutya, tusiguukulula omwoyo w'okutya, tumusiguukulula, tumufulula mu linnya erya Yesu. Tumwambula obufuzi n'obuyinza mu linnya erya Yesu. Amaanyi g'emagumbi tugawambira ddala, amaanyi g'ekizikiza tugasiguukulula, amaanyi g'okufa, amaanyi g'okutya mu linnya erya Yesu. Ebyambalo obulamu bwaffe tubisiguukulula. Yegwe yayogera nti tulirwana n'abalabe baffe, yegwe yayogera nti tolituleka, yegwe yayogera mukama nti ne bwe tuliyita mukama mu kiwanvu eky'okufa, mu kiwanvu eky'okutya, olibeera naffe mukama. Kaakano tuli mu maaso go, twambala amaanyi n'obuyinza, twambala amaanyi n'obuyinza nga twekutulako emyoyo gy'okutya, nga twekutulako emyoyo gy'emagumbi, nga twekutulako emyoyo gy'ekizikiza, nga twekutulako ebibadde bitukaabya, amaloboozi ge tuwulira nga gayitingana mu linnya erya Yesu. Tugeekutulako mu linnya erya Yesu, agava mu bakulembeze, agava mu ebyo n'ebyogeddwa. Ayi Katonda, aba Katonda, ebyo n'ebyogeddwa mukama okuva eri abakulembeze, amaloboozi g'okutya tugakutula, tugambula obufuzi, tugambula obuyinza mu linnya erya Yesu. Tubigaana eri obulamu bwaffe obooluganda, saba weekutuleko ebyo n'ebyandikulemeseza, ebyo n'ebadde byagala okulemesa, ebyo n'ebadde byagala okwambaza okutya mu linnya erya Yesu. rikrosata mandele broziliyandereba akawungeezaako olwaleero, akawungeezaako olwaleero mukama, tusumulule okuva eri amaanyi g'emagumbe mukama, tusumulule okuva eri okutya mukama, tusumulule okuva eri okukankana, okujugumira mukama, tusumulule mukama okuva eri mukama, kubanga ogwo si mugabo gwaffe mu linnya erya Yesu, ogwo si mugabo gwaffe. Ayi Katonda, aba Katonda, totuteekerateekerangako kubeera bwe tutyo mukama, tuyambe mukama, tumenya, tubyokya omuliro mu linnya erya Yesu. Tugookya omuliro amaanyi g'ekizikiza, amaanyi g'emagumbi, ng'okya omuliro mu linnya erya Yesu, mu linnya erya Yesu, mu linnya erya Yesu. Yegwe Katonda mukama waabo bonna balina omubiri nti waliwo ekisobola okulema. Ayi Katonda, aba Katonda, mu linnya erya Yesu, ebyo na mukama tubimenyamenya, tubisiguukulula, tubimenyamenya, tubisiguukulula, tubimenyamenya, wabira obugwe mukama. Ayi Katonda, Katonda owooluganda, menyamenya bugwe ow'okutya abadde bitulidde obulamu bwo, menyamenya bugwe ebisenge by'okutya ebibadde bitulidde obulamu bwo, ebisenge by'okukankana, ebisenge by'okweraliikirira, ebisenge by'okulowooza nti wanunayitawo, nti abimenyeemenye mu linnya erya Yesu. rikosandarabazeka kaya ndiri buzili mandiriba gina masongo sabu uruganda akaongezo akodu waliro manyi waliwo katonda chusa akaongezo akodu waliro manyi waliwo katonda kuyamba akaongezo akodu waliro manyi waliwo katonda kusumulula okuveria manyi gema gombo okuveria manyi gokutia okuveria manyi agechizikizwa muri nyeri ya Yesu rika satara bruziri mandele katarabra riko tala brazilian deleva mandoro katara brazilian deleva riko sata zeleba katala brazili mande rika tara bababababa matoro katele brazilian deleva riko sanda raba zeka yandeleva riko sata yandele brazili mandelevo kayande riko sata la brazilian deleva mandere broze kayandeleva saba saba wewe yomasoga katonda waliwo katonda sumulula waliwo katonda unya waliwo katonda lukula waliwo katonda kwambula omoyo wokutya waliwo katonda twambula ebadde birondula ebadde byambadde obulamu bwaffe gwe mulokola alieyo nga weralikiriddoga mano ngenda yita unja waliwo katonda kwambula kebikuligo waliwo katonda kwambula kamanyi gekizikiza mulinnye erya Yesu wewe yomaso ga katonda wewe yolwana lwana na magombi lwana na manyi gechizikiza lwana na bibikuwo bwamanga bigambo genda kufato genda kusomoka lwana na byo lwana na manyi ge magombe muri nyeri ya Yesu ebirondolo bulamu bwo inga bigambo anote wa bazede bote bayitawo wane chikacho amwete chaitawo nayo toina kuita lwana na byo muri nyeri ya Yesu bikumara mu amanyi lwana na byo riko sandara bazeka ndele brazili mandeleba rikanta la brazili mande riko sata yandele bozekaya rima mama 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 rekro sata yandele ba muri nyeri ya Yesu ye katonda wabo bona bali no mubiri akuyamba olwaliro akoma ko olwaliro azukizobulamu bwo muri nyeri ya Yesu waliwe kisa kya Katonda muri nyeri ya Yesu okutya kuvawo amanyi ge magombe gavawo muri nyeri ya Yesu riko sata zili bayande libuzita rabaka yande riko sandara bazika yande libruzili mandereba yena masongo ita Katonda gina masongo mukona gina masongo menyamenya gina masongo sigukura muri nyeri ya Yesu rekrosa tazele bayandileba wewe yo masoga Katonda waliwo Katonda abantu bayamba waliwo Katonda abantu basumulwa muri nyeri ya Yesu mwakama tukuyita woluganda weyongere yongo saba weyongere yongo yita Katonda weyongere yongo nonya Katonda muri nyeri ya Yesu Kristo mnazareshi rikosa ndarabaze kandile bruzili andileba rima mama mama mama